Twebaza nnyo Mukama abukezeza gye tuli, na tuli balamu amakya ga leero. Ekitiibwa n'ettendo bibye. Awamu n'ebyo nga tugenda okusomesebwa ekigambo, nsaba tuwonge ekiseera kino n'okusaba. Ntukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'ekigambo ky'okubanga okituma gye tuli, ne kikolamu ffe omulimu gw'okutubangula, tuzzaamu amaanyi. Tuteekateeka na byonna Ayi Mukama bye twetaaga okufuna n'okuba nabyo okutuukirira mu butonde bwe watutondera okutuukiririramu. Tukusaba ekisa, tukusaba amagezi, tukusaba amaanyi, tukusaba okubikulwa n'okwolesebwa, era nga tukwebaza nti kijja gye tuli okuva eri Nnamulondo eyo, nze nveewo gw'obeewo, otuwe okubikulwa n'okwolesebwa n'okukitwala ng'ekikulu nnyo eri obulamu bwaffe, nga tukiwulira era nga tukissa mu nkola. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli: olw'ekiweebwayo ekimu tuweebwa obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Olw'ekiweebwayo ekimu tuweebwa obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Tugenda kusinziira mu Bebulaniya essuula y'ekkumi okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana. Mu kitundu mwe tusemba okubuulirwa ku misingi gy'okumanya n'okutegeera kw'obusukulumu bwa Yesu Kristo ku byonna, mwe tubuuliddwa omuddinganwa ku bwakabona bwe obukulu obw'enjawulo ku bulala bwonna n'emiganyulo gyabwo emiyitirivu ku bwakabona obulala bwonna. Leero nate tukakasibwa ekintu ekikulu ennyo okumanya, ekyo ekyayogerwa mu ssuula y'omwenda gye mwasomesebwa omulundi oguwedde, Oluganda Charles, ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri. Ennyiriri ezo zaali zigamba era zigamba nti Kristo yajja nga kabona asinga obukulu ow'ebintu ebirungi ebyali bigenda okujja. Yayingira mu weema esinga obukulu n'okutuukirira, etaakolebwa na mikono gy'abantu, etali ya mu nsi muno. Teyayingira na musaayi gwa mbuzi wadde ogw'ente ennume, naye yayingira mu watukuvu wa watukuvu omulundi gumu gwokka n'omusaayi gwe. Bw'atyo ye yennyini n'atufunira obulokozi obutaggwaawo. Bwemuba nga mwali mubyerabidde, osobola okuddamu n'obiwandiika nga wentera obakubiriza okuwandiika ebyo ebikulu oba ennyiriri ze tugabana mu kusomesebwa kwaffe, tuleme ebyera bya tusobole obbiganyulwamu. Mukuba nti endagaano empya teyakoma kukuba na kabona musukulumu, wabula ne saddaaka era ekiweebwayo nabyo byali bisukulumu ku by'endagaano enkadde nga bwe tulaba. Kuba ye kennyini Yesu Kristo ye yali saddaaka era ekiweebwayo ekyamatiza Mukama Katonda waffe nga bwe yali yategeka era n'asuubiza okuviira ddala ku lubereberye. Muba mujjukira mu ssuula y'okusatu ey'olubereberye nga Katonda asuubiza Adamu ne Kaawa, kyokka ate nga ne mu Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri olwabiri we lugamba, 1 Peter 1:20, lugamba nti Kristo yategekebwa dda nga n'ensi tennatondebwa, kyokka mu nnaku zino ezaakayita n'alabisibwa ku lwammwe. Olwo nga Peetero akakasa abakkiriza abazzaamu amaanyi, abategeeza obutonde bwa Yesu Kristo eyali Katonda kyokka era n'afuulwa omuntu mu mbala eyannamaddala ey'obuntu. Singa mwetegereza ebyali mu sule y'omwenda ebimu bidibwamu mu kitundu kino nga bwe tulaba. Kyokka mbakubiriza nti bwe tubanga tuyigirizibwa kiba kikulu ne tussaayo omwoyo eri ebyo bwe tuyigirizibwa ne tubisoma so si okoma kubisomesebwa obusomesebwa ne tusobola okubanga tubimanya bulungi ne tubitegeera. Twebaza nnyo Mukama nti ekisa kye gye tuli kwe kuba nti tumanyisibwa ebyo ebyokwagala kwe, ebyo ebyamaanyi ge, obuyinza bwe, ekisa kye n'embalaza obwakatonda bwe zonna, ne tusobola okuba nti mwe tusinziirira okutambulizaamu obulamu bwaffe obwa bulijjo. Kirina engeri ey'amaanyi ennyo gye kireeta okubeerwa eri obulamu bwaffe mu mwoyo, mu mmeeme ne mu mubiri, mu mirimu, mu buweereza, mu bufumbo na mu buli nsonga z'obulamu bwaffe. Kyetuva kirwetaagisa okuba abo abassaayo omwoyo eri ebyo ebituyigirizibwa. Saba tusomeyo mu ssuula ey'ekkumi okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana, tulyoke tuzeetegereze. Zigamba nti amateeka kisiikirize busiikirize eky'ebirungi ebigenda okujja. Go ku bwago tegamala, kubanga saddaaka ezo ze zimu eza buli mwaka ze baawaayo obutayosa ezitayinza kutukuza abo abaaziwaayo. Saddaaka ezo zandibadde tezikyaweebwayo, kubanga abaaziwaayo omulundi ogumu gwandibamaze okubatukuza ne bataddayo kweraliikirira olw'ebibi byabwe. Naye saddaaka eza buli mwaka zaabajjukizanga ebibi byabwe, kubanga omusaayi gw'ente, ennume n'embuzi tegusobola kujjawo bibi. Noza mulabye we ndusomira okuva mu Ebulaniya essuula y'omwenda. Noolwekyo tuli mu lunyo olw'okutaano, Kristo bwe yali ng'ajja mu nsi kyeyava agamba nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'ekibi tewabisiima. Kye nnava njogera nti nzuuno nga bwe kyawandiikibwa mu mizingo gy'ebyawandiikibwa, nzize okukola by'oyagala ng'ebyawandiikibwa bwe binjogerako. Nga bwe kyogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo n'ebiweebwayo ebiramba ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima, so nga biweebwayo ng'amateeka we galagira, n'alyoka agamba nti nzuuno nzize okukola by'oyagala. Noolwekyo aggyawo enkola esooka alyoke anyweze enkola ey'okubiri. Twatukuzibwa olw'okwagala kwe. Omubiri gwa Yesu Kristo bwe gwaweebwayo omulundi ogumu ku lwaffe ffenna. Tuli mu lunyiriri lw'ekkumi n'olumu. Buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza n'awaayo saddaaka mu ngeri y'emu ezitayinza kujjawo bibi. Naye Kristo bwe yamala okuwaayo saddaaka ey'emirembe gyonna olw'ebibi, n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, okuva mu kiseera kino alindirira abalabe be bafuulibwe entebe y'ebigere bye. Kubanga olw'ekiweebwayo ekyo ekimu abaatukizibwa yabawa obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Mwoyo Mutukuvu naye akikakasa bw'ayogera nti eno y'endagaano gye ndikola nabo oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange ku mitima gyabwe era ndiwandiika amateeka gange mu myoyo gyabwe. Ayongerako kino nti sirijjukira nate ebibi byabwe newankubadde obujeemu bwabwe. Naye kaakano awali okusonyiyibwa ebintu ebyo waba tewakyali kyetaagisa kuwaayo kiweebwayo olw'ebibi. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. eri buli dini oba buli nzikiriza ensonga esinga obukulu okugonjolwa oba okunonyerwa eddagala kyekibi wewaawo andirozeza nti ezimu ate zisanya essira ku byenfuna oba ku byamagero oba ku bunnabbi oba n'ebirala naye ffenna ng'abantu ekituyaayaanyiza ogenda okuba abanoonya Mukama wadde nga tumanyi nti mu Yesu Kristo yajja n'atunoonya n'atuzuula kwe kuba nti ensonga y'ekibi enogerwa eddagala kuba singa si kibi tetwandibadde baavu sewaawo tetwandibadde nga tetulina ssuubi tetwandibadde mu kutya tetwandibadde mu kweraliikirira n'olwekyo era yeebeera underlying factor eri ensonga endala zonna kye kizibu ekisinga obukulu gye tuli ffenna ng'abantu n'okuba nti kyogeddwa nti tetuli boonoonyi lwakuba twonoona wabula twonoona lwakuba tuli boonoonyi mu luzungu we are not sinners because we sin but we sin because we are sinners era kyetusooka okwetegereza mu byawandiikibwa byaffe amakya ga leero okuba nti saddaaka ya Yesu Kristo yo yaweebwayo okuggyawo ekibi singa ziri ezibuuliddwako emirundi egiddinganiddwa ez'omu ndagaano enkadde ezaabikkanga obubisi ekibi bwe twetegereza mu nnyiriri olusooka kutuusa mu lwokuna tubuulirwa nti amateeka kyali kisiikirize busiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja tigoku bwago gaali tegamala nti byonna Mukama bye yali ateekateeka ng'ayita mu bajjajjaffe ab'okukkiriza Ibulayimu Isaaka Yakobo oba Isirayiri mu Musa n'amateeka ge yabowa mu ndagaano enkadde mu kuvanga we twasomesebwa ebbanga litali lya wala nnyo zaali nteekateeka it was preparation kubanga we tutuukidde mu ssuula yaffe eno ey'ekkumi tuwuliddwa nnyo ne tusomesebwa ne tuggibwayo n'ebyo ebyandiyitiddwa ebikalubu okutegeera okumanya emisingi gy'okukkiriza mwe girina okusibuka tusobole okukwasaganya ebyo ebyali bituteekateeka na ki kye byali bituteekerateekera kubanga byali bituteekerateekera ekyo kye tutambuliramu kati nga y'endagaano empya kama yeebazibwe omuntu bw'ajja gy'oli mu ttuntu tugambe nga mubadde mulaganye okusisinkana bw'ajja gy'oli teweegooma weewogomi mu kisiikirize kye si weeguli wadde mu kyo oyinza okufuna obuweerero mu kasana wabula omulamusa ne mwogeraganya oba ne mukola ekyo ekibadde kibaleetedde okuba nti mukola ki musisinkana ekyokulabirako ekirala bw'oweebwa eddagala neddagala ery'okunywa abasawo lye batuwa ne batuwa kye bayita prescription oba endagiro n'oba ng'olina olinywako okumala akaseera osobole okusuuka kisingako nnyo okuba nti akacupa mweriri buli kawungeezi ku mmeeza w'oba okatereka okatunulira ng'omuli eddagala erinakuleetera okuwona si bwe guli okusinga okuba nti okatunuliranga ekijjukizo gy'oli nti ddala oli mulwadde nnyo era n'okufa onootera okukola ki ndoza enjawulo omugiraba bwe guli eri amateeka n'eri okujja kwa Yesu Kristo gye tuli kubanga ye bwe yajja yatuukiriza ebyo amateeka bye gaalina okukola ki okukola g'okubwago tegaali ga nsobi tegaali makyamu naye gaali tegakola ki tegamala nga bwe tukakasibbwa mukitegedde bulungi okuddiŋŋanwanga kw'okusaddaakanga buli kaseera na buli mwaka eri Abayisirayiri mu biro mwe baabeeranga n'eweema y'okusisinkanirangamu awamu ne yeekaalu ezaazimbwanga ovudde ku ya Suleimaani n'eya Kerode bwali bukakafu nti mu kugeraageranya n'okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba n'alangirira nti kiwedde nti okwewaayo okwe kwe kwali okwensa okusinga biri kama yebazibwe n'olwekyo ng'omuwandiisi w'Abaebbulaniya amatiza Abayudaaya oba Abaebbulaniya abalina okuddizibwamu amaanyi nti wadde yeekaalu yali ekyaliwo mu biro ebyo ebbaluwa eno we yawandiikirwa kyokka naffe mu biro bino bye tulimu nti wadde wabaawo obukwakkulizo n'ebyo byonna ebitwalanga amateeka mwe tulina okuba nti twewaayo okunoonya Mukama omulamwa omukulu guli nti mu Yesu Kristo tufuna okumatizibwa oba obujjuvu bw'ekyo kye tuba tuyaayaanira Mukama kama yebazibwe n'olwekyo mu ssuula ezaakagwa zonna nga tumaze okulaba nti yali kabona waffe asinga obukulu eyali oyo eyalina okutuukiriza byonna kyokka era teyakoma mu kubeera bubeezi kabona waffe asinga obukulu era yali kiweebwayo kyaffe ekyali ekituukiridde bwe twetegereza okuva ku nnyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi ebyogerwamu biggibwa mu zabbuli ey'amakumi ana okuva ku nnyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'omunaana tukyukeyokko katono tubyetegereze zabbuli ana okuva ku nnyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'omunaana zigamba nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala ebiweebwayo ebyokebwa olw'okutangirira ebibi tobyetaaga naye onzigudde amatu kye nnava njogera nti zuuno nzize nga bwe kyampandiikibwako mu mizingo gw'ekitabo sanyukira okukola ky'oyagala ayi Katonda wange kubanga amateeka ago gali mu mutima gwange kama yebazibwe tumanyi bulungi nti eyo eyali embala oba twandigise mode of operation mu luzungu ya Yesu Kristo nti buli kaseera ne bamubuuzanga nti ssaawa ya kyamisana ssebo jangu olye yabagambanga nti nina emmere gye mmaze okulya gye nnina okuba nti enzikusa okutuukiriza ekyantonderwa ekyanfuula omuntu kubanga wadde ye yali enteekateeka ya Katonda ng'ensi tennatondwawo kwali kwewaayo kwa Mukama waffe Yesu eyamalirira okutuukiriza okwagala kwa Katonda Kitaffe okutuusiza ddala ku nkomerero tumanyi bulungi nti kyekyali kyangu gy'ali wadde kyali kisoboka yali musajja musabi nnyo si we gwali yali musajja muwulize era mwetoowaze nnyo si we gwali ebyo byonna yabiringa omuntu kyokka nga yali Katonda asobole okutuukiriza ekyo kye yalina okukola ki okutuukiriza okuba saddaaka etuukiridde eri Katonda Kitaffe nti ng'era ebyogerwa munyirizino tekyali nti Katonda yita yagala sadaka kubanga wadde walinga yabalinga baziwanga n'okuzitegeza tebazitegeeza mwalingamu abali bagenda ne basinza Mukama nga bakigenderera era Mukama n'asiima ebiweebwayo byabwe ne sadaka zaabwe kama yebazibwe naye ekikulu kyali ayagala nti muntu koze ebiro ebyo byalina okugibwawo mu nkola ekisinga ku byo tusobola okukozesebwa kama yebazibwe fenna wetwandibadde eri obulamu bwaffe nti n'ekintu kyonna ekyo kyo singa okwenyumirizaamu ekisinga okusanyusa kituuka n'ekiva ku mulembe siwegule bwe kiva ku mulembe n'oweebwa oba n'ofuna ekirala ekirala ky'ofunye ky'olaba nti oba ky'oteebereza oba ky'obuulira okuba nti kyekisinga ku mulembe si ky'oba osaanidde okuba nti okozesa n'olwekyo kijjibwayo nti okutukuzibwa kwaffe kusinziira mu kwagala kwa Yesu Kristo so si okwaffe kubanga bw'omanyi kubanga kusinziira kwagala kwaffe fenna simanyi n'omu kuffe eyanditukuzibbwa naye mu kwagala kwe okungi mu kisa kye ekingi n'amaanyi g'amayitirivu tufuna okutukuzibwa nitusaanyizibwa nitubeera mu nteekateeka z'okutuukirizibwa ddala mu biro ebijja bwe twewaayo gye kiri okuva ku nnyiriro lw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana zitubuulira nti buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza n'awaayo saddaaka mu ngeri y'emu ezitayinza kuggyawo bibi era nga bwe bwalinga naye Kristo bwe yamala okuwaayo saddaaka ey'emirembe gyonna olw'ebibi ye n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Mukama waffe kyeyayangirira okuggwa kwe kwali okutuukirizibwa kw'obulokozi bwaffe ffenna omulundi gumu mu kutuukirira kw'okutufiirira nga saddaaka etuukiridde ey'olubeerera era ey'emirembe n'emirembe kubanga we twali era nga tubuulirwamu kuva tetwalaba mu weema y'okusikanirangamu awali entebe z'abakabona mu bisenge byonna oba ne mu luggya temwali ntebe n'emu bakabona kwe balina okutuula si bwe gwali ekitegeeza nti balina kuba ku dyute saawa bina nga we kyogerwa naye Yesu Kristo yewe yatuuka ku dyute ne yeewaayo nga saddaaka etuukiridde yasiimibwa Mukama okuba nti kikoze eki kiwedde era ng'eŋŋombo w'eri ne kiggalwa era ng'obunnabbi bwe bwaweebwa mu Zabbuli 10:10 olunyiriri olusooka ti Mukama yagamba Mukama wange nti tuula wano ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndimala okufugazza abalabe bo ne mbassa wansi w'ebigere ebyo nti abo bonna abataligondera oba abaliteewaayo eri ekyo kye yali atuukiriza omusango gw'alina okuba nga gukola ki gubasalira mwoyo mutukuvu kyaba afuba okuba nti asalira abantu omusango eri ekibi eri okusalako omusango kubanga obujeemu eri obutakkiriza bujeemu eri Katonda Kitaffe oyo atuwa ekirabo ky'okulokolebwa obuwa kyokka abangi oba abasinga oba abamu ne basalawo kujeema bujeemi oba ne basalawo okufa oba okuttibwa oba okuzikirizibwa bwe kityo okwawukana ku bakabona ab'omu ndagaano enkadde abataatuulanga olw'obutakoma kuwangayo saddaaka Yesu Kristo ye yaweebwa entebe ey'ekitiibwa ku mukono gwa ddyo ku nnamulondo y'obwakatonda mu ggulu era tubuulirwa nti awo waali ng'atwegayiririra Ntwetwe wayo jali mwetufuna okuberwa okuyambwa okukiza kwa kusobola okuyambwa kusobola okunywera kusobola okuganyirwamu era wetuyingira muye mukukiriza tuba abo ababanga abamutunulira nga obulokozi bwaffe musanyu kama yebazwe kubanga eri abayudaaya abasaddakanga ebisolo bwe bamalanga okubisaddaka obanga byokebwa obanga ki okufumitiza kwabe n'endowooza zaabwe zonna kwali kukuba nti leero ekibi kyange kibikkiddwa oba omwaka guno ekibi ky'eggwanga Isirayiri kibikkiddwa naye kyali nga tekijjaawo kibi ekyo. Naye mu Yesu Kristo tumanyi nti wabaawo okunogerwa ddala kw'eddagala eryo ku kikolo ne tuba nti tumanyi bulungi nti nga wayogedde gye tumalira nti ebibi byaffe yeeyama n'obutabijjukira kama yeebazibwe ate bw'oba ng'obuulirwa buwulirwa ng'omuntu si kyangu okuteebereza okwerabira naawe kennyini ekibigwe kennyini ky'okoze oba obutali butuukirivu obulamu obwo naye teebereza nti Katonda asuubiza n'atuukiriza akakasa nti n'okubyerabira tajja bijjukira kyekituyingizaamu essuubi okuggibwako mu luzungu ekiyitibwa guilt okunenyezebwa gye tuli kubanga n'okutugasa tebitugasa ebi byaffe tebitugasa n'olwekyo bwe tugenda eri Mukama okumusaba tusonyiwa oba okumwegayira tusonyiwa nga tusobezza mu Yesu Kristo ne tufuna okusonyiyibwa okwo naffe tuba tugwanidde okwesonyiwa awamu n'okusonyiwa abalala kubanga bwe tweyongera mu bibi oba mutali butuukirivu okubifumitizaamu oba okubirumirwa tekitugasa kiba kituziyiza buziyiza era kituzirolera okutambulira mu kukkiriza. Mu Bakolosaayi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi Colossians 2:9-10 zitukakasa nti kubanga mu Kristo okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka mwe kulabikira mu mubiri era mmwe nga muli mu ye mwatuukirira mu ye oyo Kristo omutwe gw'obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna. Haleluya. Tetutuukirira mwani kyekikalaatirwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'ennya mwenajje omutwe gw'omulamwa gwaffe amakya ga leero nti kubanga olw'ekiweebwayo ekyo ekimu abaatukuzibwa yabawa obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Haleluya. Temukikkiriza? Mukitwale era mukitoole mubanga mubadde mulina bye mwetaaga olunaku olwaleero kubanga bwe tunaatambuliramu ekyo tutambula n'essuubi tutambula n'essanyu tutambulira mu mirembe. Haleluya. Tweyongera mu kujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ne tutwala amazima agatubuulirwa mu byawandiikibwa amalala gonna ng'ebyo ebisuubizo ebyaffe ku bwaffe kubanga byannamaddala okuba ebyaffe kama yeebazibwe. N'olwekyo tewali yeetaagibwa kiweebwayo kirala kyonna era okulokolebwa kw'obulamu bwaffe okuva mu kibi n'okufa kwe kyaleeta eri ensi olw'okumaliriza kw'obwetaavu bw'ensonga eyo mu ngeri yonna yonna tumanyi nti nkwagala kwa Yesu Kristo mu buyinza bwe twafuna ekijjudde kama yeebazibwe. Atwebaze tumaliriza Chorobwe simbu nobwe sigwabo obiyitirivu jetuli Katonda afo mulungi kubanga mubutali butukirivu wafe Lusi tuwebuka mukwera bilia oba butasayo moyo Nchita wayo ulamu wafe dala joli Binji betuisibwamu munsimu noai mkama Evyo bituani vademu aba wanguzi. Rebya wandiki wanga betugabanye onako lwalero. Na ye netuzi hizo wanguzi obo jetuli. Kwekusa abama chagalero mkamo tusasile. Tusasile. Otiyambe ayi Katonda afe. Okuba abo abanywereza ddala ebiragiro byo jetuli. Okwagala n'emitima gyaffe gyonna n'endowooza zaffe zonna n'amaanyi gaffe gonna n'obulamu bwaffe bwonna kubanga bwotyo watwagala ne weewaayo wenna wenna omulundi gumu ogw'enkomeredde tukusinza Yesu tugulumiza era tukutendereza eka amaanyi g'ekigambo ekyo gasiikule muffe okukkiriza Gasiikule muffe okuyaayaana, gasiikule muffe amaanyi, okuba ekyo kiwatutondera okuba abatuukiridde mu Yesu Kristo. Tukuzibwe mutendero ku mutendero era ddala ku ddala buli lunaku mwetweyongera okwolesebwa obwannamaddala bw'obulokozi bwaffe mu Yesu Kristo. Tugaana okutya, tugaana okweraliikirira, tugaana obulimba bwa sitaani bwonna eri obulamu bwaffe. Tugaana ayi Mukama Katonda affe, empitambi za sitaani mwe twekobaanye emirundi emingi ezituziyiza okutambulira mu mazima, tutambulira mu butuukirivu bw'okwagala kwe gye tuli. Era nga tubigaana, tubyegaana nga tukusaba otuwe ekisa kyo. Sasili. Linya la Yesu Kristo mkama wafu. Ama yeba zwe.